FM du Mali.
Hala pawirdo joingol kullide wotere darontonde woteji timmi alan jabbido le nde jonde huleima tousu radio coordination association ONG féminine mali kafo politico yeli do teddingol sariaji adadoro be kanbe subede wattede le nde fedde
nous voulons participer miden jidi tawede jide de fou miden jidi loi 052 o teddine le subagol yimbe le garobe tawede le fedde goto garo humanade ndinde woteji di noddan wana han wadede fewde yimbe fou mawbe subede wattede fedde ni nga wakati fu mbi am mel hakune yimbe tewtitebe rewbe ana hani tawede minen wana dum won ko min jidi min jidi sariawol 052 o teddi
e wi jubbina golleji balle rewbe de worbe ana kan watude hore mu ben jottingol leydi ndi wawa latade sini gollidal wada e hakkunde himbe fu huley matuzo hore jo kafu
worbe tan woni garobe fasube lehi minen kam min jabanta wajibi jonka worbe wotira e gollidide rewbe rewbe ana hani tawede darne mu en kanyu endu
ngo hakkilo wodi du e rewbe parti yelema e wi madame nyambele zamila traware gonda e o parti rew ana kani darade yalla sare be nodir loi 052 ana tabe le o wattu lamu hakundejo
dun ka dun waran dun lato hunde nafore sanne so be teddini saria 052 ni ju ingol fadde ngaro humana de landinde wutiji e be kan wattu de hen rewbe rewbe darne mu ana hani yede ni nukule futu adiji godan di lindi bamete so be mbawi wadde dun ka de der o fadde mafamudo ana momisan
fu tawede o holiti wide wattu keddinido laamu hakkundeejo ana tiidi fa fedde wotere joine darontonde woteji
parti yelema o ila fuddore laamu hakkundere o ana yinno kayngo fedde goto kumantodo landinde woteji de joine sabi wakati wari mi kaltondira gonga woteji landinte de lendi fu majja kanji woni latid sababu waddude en do ngoni hande dum e tawede mo du fu la nyalomo hande lebbi joyi fada sarti ndokar laamu hakkundere o timmude ko du fu woni hen haala hen nako wayi wadere ne joingol de do fedde minen ka wala gike mum dugi do hin be kan faabaade fedde senine yalla mo heba landinde wuteji dile sarti kolita do
to kadde e yewter rewbe de handen lamdo hul e yontere warore fa ngarten e yewtere wonde meden jota rewbe faana on ko gondo le region joyla taabe ana kedimi o wattu